ukuthuthebe ngomuntu mesuya buya ekseni uzomhlekisa wenza kanjo ukuthuthakatha abantu mesuya buya ekseni uyengonzweni wenza kanjani
wenza kanjani ukuthuthebe ngomuntu mesuya buya
Utagata batu,
utagata mutu besuyabu.
Ekseni uyengonzwe, Little Bible, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.
The sons of God.
Little Bible, ila minawe,
bamusisi wabatiziye,
kubu baba yombo. Unkulu unkulu kepho wena
wenza kasha
uhleba ngabantu
ukuthuhlebe ngomuntu besuyabuya
bese uzomhlekisa
sasuyamhlekisa
wenza kanjo
wenza kasha
thakatha abantu
ukuthuthakatha ngomuntu besuyabuya
bese uchisa shisa shisa
sasuyagonzwe
kanela kena nangu umngani wakho uthola umsebenzi ufikile uzoqoqela nihangane nizenkale nithi
kwathi
ngaphakathi kwakho uphiza uyabalabala ufise ngathi ngaphela konke kufana nalomfundisi
nakufundisa susa
umile altar ari bazalwane baka hey
don't go to that church
Yamusa pasta.
Where is the love of God? The love
of Hey, the doyenza yo. Hi. I don't know.
makapula hlukani wena. Imshado yabantu hlukani wena.